Ngiyanibingelela nonke ngelihle igama lomfelo wethu Jesu Kristu.
I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ.
Ngizocela uma kungenzeka ukuthi mhlawumbe abaphethe ama cellphone bangivalele wona, bawafake nje ku silent.
If you do have your cell phone on you, would you please put it on silent?
Egameni ke lomndeni wakwaSibisi nowakwaSithole nowakwaJila nebandla lonke lakwasiza abantu, sithanda ukubonga kakhulu ukuthi nifike ngobuningi benu sizophelezela umzimba kababa uSibisi.
On behalf of the Spisi family, the Jila family, and on behalf of the congregation of Kwasiza Bantu, I'd like to welcome you all and thank you that you have come, that we can accompany our brother Spodi.
Ngisho ngamabomu ukuthi sizophelezela umzimba kababa uSibisi ngoba yena uqobo lwakhe akasekho la phakathi kwethu kodwa useparadise lapho kulinda khona imphefumulo yabo bonke abangcwele.
And I say on purpose that we are here to accompany the body of Baba Sibisi because he is already in paradise there with all the holy people.
Manje na ke abaphethe inhlelo bayabona ukuthi la kubhalwe ukuthi umphathi wohlelo uM Ngubane.
To those that have programs, we'll see that the MC, Master of Ceremony, is Baba Ngubane.
Kodwa ke kushintshile kancane luphethwe yimina.
But it has changed and I will be the MC.
Mina ke ngiwakwa Khoza Sibongo.
And my surname is Khoza.
Sizobambisana lana no Khumalo wasozwathini nangu la Mtungwa.
And I'll be accompanied by my brother Khumalo as well.
Ngokungachithi nje isikhathi ngoba uma ngibuka la uhlelo lwethu luthanda ukuba lude kanti isonto namhlanje kukhona abantu abaningi abanye baqhamuka kogoli kusasa ekuseni kuzodinga babuyele emsebenzini.
If I look at the program and I see how long it is and that there are also people here from Johannesburg that need to be back at work tomorrow morning.
Kanti besinesifiso sokuthi kungaluleki kakhulu.
And it was our desire that it would not become too long here.
Kusho ukuthi thina njengabaphathi bohlelo akukuningi sizokukhuluma.
And we as Master of Ceremonies will not say much.
Kodwa uma kunesidingo sokuthi sikhulume sizokhuluma.
But if there is a need, we will say something.
Ngokungachitha isikhathi ngizocela ubaba umfundisi uMzobe waseBaptist e-newspaper afike azosivulela ngomthandazo.
We ask Mfundisi Mzobe there from the Baptist Church, he can come and open for us in prayer.
Ake sikhuleke.
Shall we pray?
Siyabonga Nkosi.
Lord, we
thank you.
We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Your promises, Lord, that are eternal. Lord, that if our earthly house is broken down, there is an eternal one.
Noma itilizwa ngeindlela ezehlukene kodwa siyabonga ukuthi khona esenkosini.
And Lord, even though it might be broken down in different ways, there is one up there with God.
Siyabonga ukuthi njengamanje umfowethu uSibisi sewumbethe le yasenkosini.
And Lord, we thank you that as our brother Sibisi is now with the Lord,
ubuhlungu abuzwile ubuzwe isikhashana nje esekule yasemzimbeni.
And the pain that he experienced was for a short duration in his earthly body.
Futhi siyabonga ukuthi uphumule nabangcwele manje abaseparadise.
And that he is now resting with the holy ones in paradise.
Siyabonga kakhulu, sikhulekela kakhulu umndeni asuswe kuwo.
And Lord, we thank you and we pray especially for his family that has stayed behind. His wife, who they were married for for a while.
Nabantwana bakhe,
the children
obembusise ngabo,
that you bless them with.
Siyabonga ukuthi ubashiye sisekelweni sihle singuwena Christ.
And Lord, that you have left them in this true foundation that is you, Lord.
Bapha amandla okuhlala kuso.
And give them the strength to stay in it.
Bangakushiyi.
Not to desert you.
Ngoba wena umshiye umuntu.
Because you never desert anyone.
Sikhulekela nebandla lonke labasezabantu nebranch yase King's Cliff.
We pray for the congregation of Kwasizabantu and the branch in Kingscliff.
Isikhala sakhe sisohlala sikhona enhlizweni zabangcwele siyovalwa nguwe ngomoya ongcwele.
And Lord, his gap will always be felt by everyone, but Lord, through your Holy Spirit, you can fill that gap.
Nanto kuhlelo lenkonzo yakhe baba siyalukhulekela ukuba lube impumelelo.
And Lord, as we are now in this program, we pray, Lord, that you would make it a blessing.
Ukuthi thina sonke sikhona sivuselelwe emoyeni ukuthi masinyane sizohamba.
Lord, that each of us would be revived in our spirits, knowing that we also soon will be leaving.
Siyacela lokho konke ngegama lendodana yakhe engcwele uJesu Kristu inkosi yethu. Amen.
We pray this all in the name of our Lord Jesus. Amen.
Siyabonga kakhulu kubaba umfundisi Mzobe.
Thank you very much to baba umfundisi Mzobe.
I-item elandelayo sizohlabelela iculo elithi Vumani Bethu sohlabelela.
We're going to sing this song together.
Uma kungenzeka ngizocela abanye osisi abambalwa beze labazosiqalela lelo culo.
There can be some of the
kodwa singakaliculi lelo culo kukhona izinto ezimbili ezingenza kube sengathi ngiyaphupha namhlanje.
Before we sing, there are two things I'd like to mention as if we are in a dream today.
Okokuqala ukuthi namhlanje na sisemngcwabeni kababa uMZ Sibisi.
Firstly, that we are at the funeral of Baba MZ Sibisi.
Kimina kube sengathi kukhona okunye okusazoshiwo ukuthi lo mbiko engawutholayo akuyona.
It's as if something is still going to come and say, this message that I got was not true. But it is truly so. And we need to accept it as that. Secondly, that I find myself here being the program director. I am not often someone who leads a program. But I find myself here today being the MC at Baba Sibisi's funeral.
And
I pray that we will all work together, and that you also keep me in prayer that everything will go according to the Lord's will.
Fumani Bethu.
Fumani Bethu, sahlabele langenkosu Jesu owasifela.
Siyabonga kakhulu kubazalwane esebesiculela.
Thank you to the brethren that sang for us.
Ubaba uSibisike lo esimphelezele ubeganwe intokazi yakwaSithole.
Now Baba Sibisi, his wife is from the Sithole family.
Ngenxa leso sizathu ke ngizocela ozokhulumela abakwaSithole okuPD Sithole.
And there's the one who's going to speak on behalf of the Sithole family, P.D. Sithole.
I'd
like to greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus.
Here's
actually written P.D. Sithole. And it is my brother who I'm younger than him. And he said, no, actually, you should be the one speaking. And I said, no, as my older brother, I will just introduce you, and I cannot take your place. And even though it is like that, he said, well, let us walk up together. Thank you very much.
MC. Baba Mfundisi, nabafundisi bonke abakhona.
Reverend Stegen and all the ministers that are here.
Ngiyanibingelela egameni leNkosi uJesu Kristu.
I greet you all in the name of our Lord Jesus.
Mndeni wakaMahlase nebandla lonke sidumele kakhulu. Umkhwenyana wethu.
To the SBC family, we are really sad having lost our brother.
Utadwethu umdala bese ngilama yena bese ngilanywa umfowethu omncane losuka khona lana. Emdenini.
My sister, she's the oldest, then it is me, and then it is my brother who was standing here.
Sidabuke kakhulu umkhwenyana ebeyikho konke kuthina.
Our brother was everything to us. He loved us. And all of the Sibisi family love us. It was really sad to hear about his passing because there is nothing evil and horrible that we know about him. And this wound will not be healed. And it doesn't go down well. But everything we say, we will lift up to God.
Into engazi ukuthi ke noma bethu baqedileke ngosibisi.
And even though they say that this is the end of the road for Baba Sibisi, there is nothing, there is still something that will never end.
Kuthina ushiye umbhalo ongeke ucimeke ukuthi uyasithanda futhi nathi besimkhonzile.
He has left a letter that he loved us and we also loved him.
Ufele iqiniso.
He died for the truth.
Sithi ke mdeni wakaSibisi, nawe sisi, hlalani emthandazweni.
To the Sibisi family and to my sister, I say, stay in prayer.
UNkulunkulu yena waziyo, uNkulunkulu yena ozosilwela.
The Lord knows and the Lord will fight for us.
Mahlasi hamba kahle, siyakuthanda, nomdeni wakho siyohlala sikuthanda njalo.
Our brother Specy, go well, and your family we will always love.
Siyabonga.
Thank you.
Siyabonga kakhulu ku Jobe kaMatshana.
Thank you very much to Baba Sithole.
Kukhona into ebengiyithanda ngoBaba Sibisi.
There is something that I loved about Baba Sibisi.
uBaba Sibisi ubeyithanda into enokuthula.
He loved something that was peaceful.
Njengegama lakhe njengoba sibona ukuthi uzithulele Moses Sibisi.
As we see his name, Sithole means peaceful.
Ngakho ke ngiyabonga futhi ngiyacela ukuthi kwangathi umngcwabo wakhe ungahamba ngokuthula njengoba bekuthanda ukuthula.
And we pray that his funeral will also go in that peaceful way as the way he liked it.
Enye into uBaba Sibisi ubethobekile.
He was also very humble.
Hayi ukuthi uBaba Sibisi ubengenazi izinto angayiphakamisa ngazo.
Not that there were things that he could not be proud of.
Ubenazi izinto ziningi engakwazi ukuyiphakamisa.
There were many things that he could be proud of.
Kodwa ubeyithobile.
But he was humble.
Ngani ngoba ube noJesu enhlizweni yakhe.
Why? Because he had Jesus in his heart.
UJesu ubelingisa uJesu naye owayithoba wathe namalungelo onke weza emhlabeni wazothwala isiphambano ethwalela thina.
He imitated Jesus who had all the rights, but he took up the cross to die for us.
Ilokho uBaba Sibisi engohlale ngimkhumbulela khona.
And that is what I will always remember Baba Sibisi for.
Kulesi sikhathi ke samanje ngizocela ozokhulumela abako malume wakhe uBaba Sibisi abakwajila uma ekhona esondele.
And then those for Baba Sibisi's uncles.
Emva kwalokho ngeke ngisasukuma sengiyobe sengicela ikhwaya seKingsleaf ize ngaphambili izosipha umculo.
After that I will not get up and I'll ask the Kingsleaf choir to come and sing for us.
Angazi noma sefikile ozokhulumela abakwaJila abakomalume.
Is there someone from the Jila family?
UD Jila.
D Jila.
Noma ubani ke nje wakathi.
Ngibingelele nonke endlini.
I greet you all.
Ngixolise nje ukuthi mhlambe sibone ngasheshe kusuka umusho besingazange ukuthi kuhleleke kanjani.
Forgive me if we did not get up early because we didn't realize what the program was.
Nizokungixolela nje kancane manje bona sengathi ngithanda ukuthi ngingayihlanganisi izinto zami kahle.
You'll forgive me if it seems like it's not coming together.
Mina no Moses ulonyaka bese besiqeda ngiyaka 67 singontanga ekubeni usaludade wethu.
We would have this year both been 67 years old.
Ngizophinda ngikhulume into engeke ngayikhuluma futhi ngesonto edlule ngomgqibelo.
I will say something which I also said last week on Saturday.
Ngalenyanga emnyakeni kamashumi amathathu edlule sasehlele umshopho ofanayo ngayo lenyanga ngesimo esifanayo endaweni efanayo.
30 years ago, the same month, we experienced something similar to this.
Kodwa ikuze kunjalo uNkulunkulu ubabonile uNkulunkulu uyabazi.
But even through this, the Lord knows and the Lord knows everything. Forgive me if I say something which is out of line. Our brother is here lying and we are all still alive.
Lokhu ngishisa ukuthi ngoba ababulalanga uMoses phela babulale ngisho nodadewethu uXolo.
I say this not just because the people have only murdered our brother, but our sister as well.
Ngithike muzwa kaMahlase nani muzwa kaJila. UNkulunkulu uyithemba ngazo ikhathi efana nalesi.
To the Jila family, to the Spisi family, I say, the Lord is the hope that we can cling on in times like these.
Futhi ke nina muzwa kaMahlase niyafana nomuzwa wakithi ngomuzi ngokubambisana. Ngathi lokubambisana ebesikubona lokwasukela aqhubeke njalo ungaze kwanqamuka.
As the Spisi family and as our family, the Jila family, we have always work together well, and may it continue like that.
Zingane, noma ngithi bazukulu bami, zingane zika Moses, sukela phezulu kuze kufike eqineni.
Our brothers' children, we call you my grandchildren, from the oldest to the youngest.
Niyazazi izinto ebezithathwa Moses.
You know that our father Moses. Oh, Yabonga. The things that, we know the things that he loved.
Kaleyo ndlela uma Jobe akasoze athunikala.
And that is why his wife would also not be harmed.
Ngizogcina lapho. UNkulunkulu abusise.
I will end there and we pray that the Lord would bless you. As the choir comes forward,
umayiqeda nje choir sa Kingsleaf ihlala phansi ngizocela ibiza ubaba usithole uzokhuluma akhulumele ibandla la sa Kingsleaf.
Once they have sung, we'll ask Baba Sithole to speak for the congregation.
Ngiyaxolisa ngithe ubaba usithole ngisho ngiqonda ubaba uKhumalo. Ningixolele.
I said Baba Sithole, I mean Baba Khumalo.
Siyambonga uNkulunkulu nangalo lolu suku.
We thank the Lord even for this day.
Liwele lilele iqhawe elinamandla.
A hero has fallen.
Ubaba uSibisi besimthanda engubaba kuthina.
Baba Sibisi, we loved him and he was a father to us.
Ubaba kuthina ebandleni, ubaba ngayo yonke indlela kithina.
A father to us in the congregation, a father to us in so many different ways.
Siyabonga ukuthi ubaba umfundisi abone ukuthi ubaba uSibisi angakwazi ukuthi abe ubaba wethu.
And I'm so thankful that Reverend Steen can see how that Baba Sibisi was a father to us.
Ngesinye isikhathi ngokobuntu ubukucabanga ukuthi konje ngafanele ngenze kanjani ukuze ngihambise okwakhe.
Humanly speaking, as a man, you often thought, how can I do to walk in his footsteps?
UPaul washo kwabanye abafundi bakhe wathi ngilingiseni mina.
Paul said to some of his disciples, imitate me.
Siyabonga ubaba uSibisi ukuthi kuze kwafika lesi sikhathi emthanda uNkulunkulu kwafika uhamba naye uhambele enkosini.
And we're thankful that Baba Sibisi walked with the Lord, and when his time came to go, he was with the Lord.
Ngisho ngoba bazalwane sihamba endleleni eshelelelayo.
I say this, brethren, because we walk on a way that is very slippery.
Kodwa ukuthi sibheke uNkulunkulu ikhona ukusinqobisayo njalo.
But if we keep our eyes on God, that is what makes us conquer at all times.
Siyamethemba uNkulunkulu ukuthi uzosiza njengebandla, futhi uNkulunkulu siyamnxusa ukuthi sikhule kakhulu ukunaqala.
And we trust the Lord that he would be gracious to us as a congregation, and that we will be able to continue.
Futhi siyakholwa lokho ngoba futhi umama khona ebisini usekhona phakathi kwethu.
And we believe that and have faith in that because our mother species is still there.
Ngoba bebemunye kukho konke nakuthina lekhwaya nje kade iculala besicula naye ubaba uSibisi uyena obephethe ikhwaya.
They were one in everything that they did. And even us as the choir that sang here, Baba Sibisi was our leader.
Ube isibonelo esihle esingakwazi nathi ukubonela kusona.
An excellent example which we could follow.
Kukho konke lokhu bekwenza ngoba ethanda uNkulunkulu, nathi uNkulunkulu esithanda ukuba sikwazi ukuthi abe sibonele kuthina.
All he did because he loved God, and his example was so because of his love for God.
Yabo.
Thank you.
Siyabonga kakhulu Mtungu.
Thank you very much to our brother Khumalo.
Ngenxa yalabo abangenazo lezi incwadi.
To those that don't have these programs,
ubhaliwe umlando kababa uSibisi kulezi incwadi.
The obituary of Baba Sibisi is written on here.
Ngenxa yabo abangenakho ngizowufunda.
Because of those that don't have it, we will read it.
Ngizocela nje ukuthi sisukume kodwa sizohamisha asizokwenza lutho ngizowufunda nje umlando njengobunjalo.
I will ask us to stand up. We won't hum or do anything. We'll just read it together.
Kodwa umndeni ungahlala phansi.
But the family does not need to stand up.
Umlando ka ZMCBC. Uzithulele Moses Sibisi wazalwa zingu 3 kuSeptember 1952. Ezalwa nguPauline noAmos Sibisi. Wazalelwa endaweni yaseKhamanzi. Amabanga aphansi wawafunda eKhamanzi Primary School. Nase Nutsberg Primary School. Nase Applesbosch Primary School. Amabanga aphezulu wawafunda eDlangezwa Secondary School. Wafundela ubudokotela bezilwane enyuvesi yasongoye. Okuyilapho azizwela ubizo lokushumayela ivangeli. Wayeseyeka waqala ukushumayela ivangeli. Usishiye emhlabeni zingu 3 August 2019. Ushiye umkakhe uMasithole nezingane eziyisithupha, uLindiwe, uNkosingiphile, uNokulunga, uPhelelisiwe, uKuyabongeka kanye noNontobeko, nabazukulu abayisihlanu. Siyabonga seningahlala phansi.
Just in English, the obituary. Sithulela Moses Sibisi was born at Khamanzi on 3 September 1952 to Amos and Pauline Sibisi. He attended a Khamanzi Primary School, Nutsberg Primary School, and Applesbosch Primary School. He went on to Etlangezwa Secondary School, where he completed his schooling. He studied veterinary medicine at Dangoya University, where he felt the calling to preach the gospel. He passed away on 3 August 2019. He leaves behind his wife and 6 children, Lindiwe, Osingpile, Noglunga, Pelelisiwe, Kuyabongeka, and Nontobeka, as well as 5 grandchildren.
Siyabonga kakhulu. Ngibona sengathi isikhathi asisibi kakhulu.
It seems like we're keeping on time.
Kukhona iingane ebeyicela ukuthi zishe inkondlo la uma isikhathi sisavuma.
There were some children that wanted to say a poem if there was time.
Ngizocela ukuthi uma kungenzeka baphuthume bafike la.
I asked them to come forward quickly.
Emva kwabo ngiyobe sengicela ozokhulumela abakwaSibisi uTV Sibisi.
And then after that will be the speech on behalf of the Sibisi family, TV Sibisi.
Emva ke kukaSibisi ngeke ngisasukuma mina sengobe sengishiyela kubaba uKhumalo njengoba ngishilo ukuthi sizobamsana naye mina ke sengiqedile okwami.
And after Mr. Sibisi has spoken, my brother will take over the MC duties and my part has been completed.
Ngiyabonga ukuthi sibambisane kamnandi kangaka.
Thank you that it went well together.
Siyabonga.
Hallelujah! 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 Linqobile iqhawe. Inkosi uJesu lengesiphambanweni yageqa isikhanda yathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawunikela umphefumulo wami. Yanqoba! Unqobile, unqobile, unqobile.
Kunqotshiwe lapho ukufa nethuna sekungenamandla.
Kunqotshiwe lapho usathana uqobo esale wakheqa. Unqobile, unqobile, unqobile. Linqobile! ngeke ihlase. Yeyi, thina sikhuluma ngendoda emadodeni, sikhuluma ngenceku ezincekwini, sikhuluma ngesosha emasosheni. Hayi, thina sikhuluma ngomnqobi iqhawe elilwile laphinde lanqoba kwaze kwaba sekugcineni ngci. Singekuphike ukuthi izinhliziyo zethu zibuhlungu futhi ziyaqaqamba. Izinhliziyo zethu zigcwele ubuhlungu neminjunju. Izinhliziyo zethu bakwethu zithunukele ngoba iqinise limsulwa silahlekelwe bakwethu. Silahlekelwe eKingscliff. Silahlekelwe eBhamshela, eChibini naseDalibo. Silahlekelwe ngisho kwasiza abantu mission uqobo.
Hayi bakwethu. Asivume ukuthi bayingcosana abafana naleli sosha. Yeka ukuzithoba okungaka.
Awu, awuyeke namazwi ezaluleko nobuhlakani entsheni. Awu, kodwa ngobaba wethu ebesimthanda kangaka bakithi. Bekuyisosha leli noma izimpi zivuka ngapha nangapha lama noma magagasi omhlaba elibhula ngapha nangapha lama lathi ngqi lathi thwi. Izinhliziyo zethu maziduduzeke, izinyembezi zethu mazisulwe, zisulwe yithemba esinalo ngoJesu Kristu, ngokuba abangcwele ayi abafi kepha bayalala. Hey, ngoba futhi siyambongela yena sithi wadela wena osulapho, useuthwele owakhe umqhele, ingakho sicula sithi kuyabongwa namaqhawe aphiwe Nemiqhele.
Hawusuka nini madoda? Ngathi sengiyambona umveli Nqangi ethi
Well done, good and faithful servants. Wenze kahle nceku enhle nethembekile. Linqobile ihlase elihle, unqobile umfoka sibisi, ubovungane umfoka gamede, unqobile bakwethu noma kusizumile. Ngakho kumndeni wonke nabangani bonke sithi dudu. Ebandleni lonke nasemphakathini wonke sithi dudu. Sithi dudu mamazi wethu omuhle nesimthandayo. Inkosi iyakuthanda ayenzanga phutha. Unqobile, unqobile, unqobile uhlase. Lenkondlo ibhalwe yaphinde yahaywa uMrs. Mbele noMrs. Jali bazalwa eKingscliff.
Ngiyaxolisa ngithe kuzosukuma izingane lana bengingazi ukuthi obani omakoti lapha akuzona izingane.
Forgive me, I said they'll be children, but these are our mothers.
Ubaba Sibisi sengu.
Baba Sibisi, you can please come forward.
Ngiyabonga.
Thank you very much.
Ngibingelele ubaba umfundisi Stephen nemishini yonke yakwasiza abantu.
I greet Reverend Stephen and the whole of Kwasiza Bantu Mission.
Ngibingelele abafundisi bonke bamahlelo onke abakulenkonzo yomfowethu Moses.
And all the ministers and pastors from all denominations here at the funeral of our brother Moses SBC.
Ngibingelele omahlasi abakwaSibisi.
And I greet all the mahlasi from Sibisi family.
Ngibingelele abakwaSithole.
The Stoles.
Ngibingelele abakwaJila.
Jila.
Egameni elihle lika Jesu Christu. Amen.
In the name of our wonderful Lord and Savior.
Akulula ukhuluma ngehlase, ihlase leli esihlangene ngalo namhlanje, elisihlanganise kule nkonzo engaka.
It is not easy to speak about this species on who has gathered us here together in this occasion.
Bengizocela bonke abakasibisi nehlobo umndeni kaMadlangampisi wonke ibisi zonke nezikhona phakathi kwendlu nesihlobene nabo yesimnikele umzuzu ke sukume nje simnikele umzuzu okumhlonipha uhlasi ngicela nisukume no.
Pray that everyone from the species family
yonke khona ihlobo zethu esondelene nazo zegazi nezihlobo zethu zonke simuphe lo mzuzu ngiyabonga.
It's just to pay respects.
Ngiyabonga. Kuningi esikufundile kumfowethu uButh Moses.
There is so much that we have learned from our brother Moses.
Kodwa ngizoshesha kancane ngoba kuqalanga lapho.
I will go a bit back because it did not start there.
Ubudlelwane phakathi kwabakaStephen nosiza abantu nomndeni wakaSibisi. Ngizoveza ukuthi wavela ngabantu bakwaNhlabathi.
Now the relationship between the species, the Stegen and kwasizabantu, it all started with the Nhlabathi family.
Kudala bekuno anti wethu uNtomkulu owayesebenzela ubaba uStephen wasemthunzini.
Started all with our auntie who worked for Uncle Heino Stegen.
Kwakumuntu wesimame enyangeni yabantu besimame owaye negalelo elikhulu kubafowabo owayekwazi ukuthi uma ebanike idirection bangakudluki kuyona bese beyilandela bemhlonipha uanti uNtomkulu.
Auntie Ntomkulu had an amazing way of showing people the way, because she would lead and show them and they would follow in what she showed them.
Ngitheke kuqale emumva ingakho bengihlehlela kaNhlabathi ze mhlambe sithi kuyibamba noma ngazi ukuthi isikhathi nginikwe sincane kube ukula kababa wethu ozala uButh Moses ozala uButi uFano Amon owathi la begula khona.
And it all started when our father Amon, Baba Moses, Baba Fano's father, when he was very ill.
Wakhamuka uanti wayesethi awu sekuzanywe konke awusondele kwasiza abantu kunesimangaliso kunemishini yakwasiza abantu awusondele mhlambe ungasizakala Sibisi.
And where our auntie came and said, everything has been tried, but there is this wonderful place kwasiza abantu where you could maybe try and see if you can get help there.
Wabe sesondela ubaba esifuna einazo ubuthakathaka yenabo ubaba uAmos uMandla kayise wabe esekwazi ukuthi aphile kwaba ungena kwenkonzo yakasiza abantu emndenini wami.
And that is where our father came with all his illnesses and was helped, and that is how our journey together with kwasiza abantu mission started.
Ubaba ke nendlu yakhe bonke njengoba ngiqale kuAmon kuza kuButh Moses nabo bonke base belandela endlini yakasiza abantu.
The whole family with our brother Amon and all the way through to Baba Moses.
Ihlazi uyazi mangibuka isithombe.
If I see the picture of our brother
sikhaza uButh Moses kuba mhlamba ade bengasondele kuye. Lesi yasmile isona bekubingelela ngaso.
This picture explains him, especially to those that did not know him. That smile is the way he greeted you. He was very humble. In our home, we were taught to be humble and to respect. Which was started by our parents and was multiplied when Jesus came into his life.
Wabe ubhuti ubebusisekileke kokunye kwezinto abebuseke ngazo. Wathi lapho ethola umama wekhaya. Wathola umasithole.
And he was blessed in many different ways. And then he was even blessed by getting Ms. Tole as his wife.
Ngingaba futhi ngiyahluleka ukurepresenta noma ngumele umndeni wakithi. Uma ngingase ngingakwazi ukubonga kumndeni wakasithole. La kuzalwa khona unkosikazi wakithi ukuthi bazalele unkosikazi nomama onjengaye phakathi komuzi wakithi.
I would not be able to speak about Baba Spisi if I didn't mention this Tole family, where his wife came from, and the way that they raised this wonderful woman.
Ushonile mfowethu, ube ingozi. Kwahlasela ke isigebengu esebhizinisini yakhe.
Our brother passed away, or cause was because of that which happened when the criminals came and they shot him at home.
Zafaka ke upetroli wa 1,000 rand ke zihamba ngale imoto enhle iDiscovery ke zase zimphushela egumbini ke la bezimfice khona.
They had come to put in 1,000 rand fuel. And they took the Discovery, and then they pushed him into a combi.
So ilapho ke bacele ukhiye wesafe.
And they asked for the key to the safe.
Bese bemdubulile kulesithuba.
But now already they had already shot him.
Bamdubula esiswini, bamdubula emlenzeni.
In his stomach and in his leg.
Umfana ke obe khona uthi ke sebemdubulile. Babe sebethi ke akavula isefo semali.
And the one who was there with him, after they had shot him, they said, you need to open the safe for us.
Amagama engiwakhumbula mhlawumbe awakhuluma ngazi noma esesibhedlela, kodwa ke wabaphendula eselele phansi wathi, awu manje ngizosukuma kanjani.
And when they said to him, you need to open the safe, he said to them, why? How will I be able to get up now that you have shot me?
And they
forced him because now he did not have energy anymore, no power, and he showed them where to get the
key.
And then they opened the safe and they took that which they wanted.
It
was painful. Our brother had businesses and cars.
Kodwa kulo mzuzu kunomntwana nje endaweni esingakambongi abahamba ngeemoto ezincanyana lezi A2 kusuka eBhamshela abayazi abangase eBhamshela ziye eChibini ngokuphuthuma kwesimo engasekho zomthatha amuse esibhedlela kwaphuthunywa kule renkane eseChibini ke yamthatha umfana siyambonga kakhulu bekhona phakathi kwendlu kodwa ke sisazombona sibonge kuyena wamthatha wayesemphuthumisa esibhedlele.
I also want to thank the one who was able to help. Close by there is someone who has got a bit of a taxi service there, and they were able to take our brother to there so that a vehicle could take him to hospital.
Siyambonga.
And we thank the Lord.
Simbonga uNkulunkulu kulesikhathi samanje.
And we thank the Lord in a time like this.
Simbonga esikhathini seminyaka yamashumi ayisithupha nesithupha asiphethe isona ngomusa sinaye ubhuti wethu phakathi kwethu.
The 66 years that the Lord gave our brother to us that we could spend the time together.
Simuphe sibonge uNkulunkulu esiphe umfowethu wasipha ubaba kubantwana.
We thank the Lord for giving us a brother, for giving his children a father.
Esiphe umkhwenyana nomngani kumasithole.
A brother-in-law and a friend.
Esiphe umkhulu kubazukulu.
A grandfather to grandchildren.
Esiphe umfundisi phakathi komndeni wakithi naphakathi kumphakathi esuphilelayo eChibini.
A minister of the gospel.
Kingscliff yonke indawo. Mhlambe sengizophetha.
Minister of the gospel to the family, to the congregation, to the people of the community of Kingscliff. And as I close,
ngizocela nilizwe kahle leli gama ngoba omunye uzothi mhlamba ngilibeki kahle. Endaweni sakhile njoba ngithe ubhuti besifundise okuningi. Ubhuti bengazithwele ubengabandlululi ngokwenkolo. Ubehambela yonke inkolo amaZayoni. Uma kunenkinga kushoniwe kumaZayoni ukumaZayoni. KwaShembe ubeya kwaShembe kwasiza abantu kuwo wonke amahlelo akhona endaweni.
Now listen here that you understand this. Our brother did not differentiate denominations. If there was a need in the Zionists, he went. If there was a need by the Shembes, he would help. If there was a need kwasiza abantu, he would help.
Wakhe imizi lapha ezweni lakithi. Kunemizi emile, kunama families aamile asungulwe ubukhona bakhe.
He has built many houses in our area. There are families that have been started by him.
Kunabafowethu abasebenzayo phakathi kwethu. Njoba ngisho ukuthi inkonzo iqale umfowethu eshonile. Bebengeke balithola ithuba ukuthi bazibongele bonke. Abasebenzayo banama license banemizi banamakhosikazi through ubhuti wethu Moses.
And so many people that have benefited and have prospered through him, and things, businesses, families, things that have started through him.
Njengomfundisi ubehlangabezana nezimo zokuthi endaweni abakholiwe bonke abantu singabe nehaba masingasho kanjalo.
As a minister of the gospel, he realized that not everyone was a Christian.
Bekunabanye ke abangakholwa noma abangakamukeli uJesu njengomsindisi. Okuthe uma sekwenzekile umfowethu eseshonile basebenzisa igama ukuthi uma laba bantu bambulale kanjani uNkulunkulu.
People who had not received the faith, and they said after our brother had passed away, how can people kill God?
Bebengachazi uNkulunkulu qobo lwakhe. Bebechaza imsebenzi abeyenza phakathi kwabo. Beyifanisa nemsebenzi kaNkulunkulu.
And they were not speaking about God directly, but they were speaking about the works that God had done in our brother's life.
Ngixolise kumphathi ohlelo. Ithuba bengicela ukusebenzisa sengiqeda emzuzwini yokugcina ke siyabonga sibonge kumakhelwane bethu ngokwamatofo siyasebenza kwesikhathi asikho ekhaya ngibonge umndeni wakithi.
I'd like to just say sorry to the Master of Ceremonies, but I'm closing soon. I'd like to thank the people in our area. We work, have different work, but we'd like to thank everyone.
Lomden Wagasbis Unota.
The Spisi family, they have love.
Unoktula.
They have peace.
Ngiyabonga nina bakamahlasi. Ngiyabonga nina bapovungana. Ngiyabonga nina bazithe inhlanzi othanda angasika thathe saka hamba. Lihambile iqhawe lethu. Uhambile umfundisi emzini wakithi. Uhambile umfowethu. Iphumile insika ekhaya lethu. Indle yethu iketshile. UNkulunkulu emkhulu uzoba nathi. Uzosilonda. Uzoqhubeka nathi. Sibonge kakhulu. Ngiyabonga.
Just like to say thank you to the SPC family. The Lord has taken a pillar in our family, the minister in our family, but we trust that the Lord will be with us.
Bovungan, sibonga kakhulu ithuba bekuye lakho. Lawo manje uNkulunkulu akuphe wona. Siyabonga.
To our brother SPC, this was your opportunity, and we thank the Lord for giving you the strength.
Akujwayelekile ukuthi umfundisi aphinde abe umfundisi emndenini wakho.
It's not often that a minister is his father is a minister and then he is also a minister in the faith.
Ngolunye usuku esixoxele ethi bebehambile ngisho beyolanda obekade eshonile esibhedlela semndenini. Kodwa bebeya becela yena ukuthi akube uyena obathandazelayo bethi ngeke behlupheke benomndeni benomfundisi emndenini wakho.
And even he would maybe go to people that have also lost a loved one, but they would always ask him to pray because he was a father.
Sizocela ke ozokhulumela abantwana uN Sibisi.
We ask someone who will speak on behalf of the children. In specie.
O Jesu wami uyaphila ngiyakwesa bayene na ekazela engqobele
I greet all the brethren here in the name of our Lord Jesus.
Oqala siyinga nesithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngokusipha abazali abafana nalabo abazali esinabo.
We as children firstly want to thank God for the parents that He has given us.
Abazali bethu basifundisile uNkulunkulu.
Our parents have taught us about God.
Basifundisa ngendlela okuyiyona yona yokuphila.
The true way of life.
Basikhombisile uthando njengezingane zabo.
They have shown us love as their children.
Abagcinanga ukuthi bakhombise thina njengezingane, kodwa nabo bethandana phambi kwethu njengabazali bakhombisa uthando.
They did not just end by showing love to us as children, but showing us the love towards each other.
Ubaba ubemthanda uma.
Our father loved our mother.
Noma futhi ubemhlonipha ubaba njengoba iBhayibheli lisho.
And our mother honored our father as the Bible says.
Kuthina njengezingane, imina ngihlala kakhulu nabazali ekhaya.
From the children, I am the one that stays with my parents the most.
Kodwa kuso sonke isikhathi engihleli nabo. Angikhumbuli nangosuku olulodwa kuba khona umsindo engizwayo noma kukhona ucabano khona ekhaya.
And there is not one day that I remember and know of where there was fighting among them.
Besihleli nokuthula futhi sihleli kamnandi ekhaya.
We live together peacefully and in a wonderful way.
Ubaba ube ubaba oqotho kuthina.
He was an upright father to us.
Usebenze kanzima ekhandla ukuze sikwazi ukuba nempilo engcono.
And he worked hard so that we could have a good life.
Lesi simo esigcine simthatha emhlabeni ubaba bengesona sokuqala. Sezike zaba khona igameko eyiningi eke zenzeka kodwa uNkulunkulu wamvikela kuzona.
And this final episode which happened at the end was not the first time it was like that. The Lord has kept him many times before.
Yingakho sisho ukuthi uma uNkulunkulu wakwazi ukumvikela ngaleso sikhathi ubesangamvikela namanje kodwa bese kuyintando yakhe ukuthi amthathe kanje.
And even that's why we say this was the Lord's time, because the Lord could have kept him as well during this time, but this was the Lord's time.
Ubaba usifundise ukuthi sithandane njengezingane zandawonye.
Our father taught us to love each other as children.
Usifundise ukuthi uma ubona omunye phakathi kwethu esokola noma unomzima abhekene nabo, sikwazi ukusekelana, ungambukeli omunye esokola ube unawo amandla ukuthi umsize.
And if there is one of your brothers or sisters that are going through a difficult time, do not leave them in the lurch, but help them if you have the means and are able to.
Ifunde izinto ashiye nazo soqhubeka nazo.
The good lessons and ways we have learned from him, we want to continue with those.
Bese noma ngithanda ukumqinisekisa ukuthi asifuni ukuthi ngokuhamba kababa ebe nesikhala sokuthi usephila ngendlela ebengayazi ngaphambili.
And we want to assure our mother that even though our father has passed away, we do not want her to feel that things have changed.
And noma futhi ngeke ngambongi ngokusekela naye be yikho kuthina nakubaba sonke isikhathi.
And I want to thank our mother for what she was to us and to our father all the time.
Ngiyazi uma ngikhuluma ngoma kuzoba sengathi ingoba uma wami, kodwa ayi uma u strong futhi angazi ngimbone umuntu o strong njengaye.
And I say this, people might say it's just because it's your mother, but I have never seen a mother who is so strong.
Ube seduze kababa kwaze kwaba sekugcineni.
She was next to our father right up until the end.
Sengiphetha nje indlela ubaba hambe ngayo ibhlungu.
In closing, the way that our father left us is sore.
Futhi isihlukumeze kakhulu futhi naye ubaba uhambe eseyinhlungwini enkulu kakhulu.
And we went through lots of suffering and our father had great pain in the end.
Engikhulekelayo ukuthi uNkulunkulu akasize la emhlabeni.
What I pray for is may the Lord help us here on earth.
Ubuhlungu babadlule kubona nobuhlungu esidlule kubona thina. Akekho omunye umuntu bekufanele eze ubuhlungu kufana nalobo.
The pain that he went through, the pain that we went through, there are not any people on earth that need to go through that.
Siyambonga kodwa uNkulunkulu ukuthi kusona lesi sikhathi ebesinzima simzwile ekanye nathi ngabazalwane bathumela bezosilethela imikhuleko namazwi enduduzo.
But we know that even in this tough time that the Lord has helped us with people that have come, messages, things that people have said.
Ngiyazi ubaba umncane usazosukuma abonge, kodwa nami ngeke ngihlale phansi ngingabonganga kubo bonke ababeke kanye nathi kusukela ngosuku abalimala ngalo kuze kubuye adlule emhlabeni.
And my uncle will still get up and thank, but we do need to thank. From when the accident, when that happened, right up until the end, there were always people there to support us. The support that we received was amazing. Thank you.
Sizobona ke kushuthi indodana kaBaba Sibisi lekade ikhuluma.
And this was the son of Baba Sibisi who was speaking.
Eduze kwami kukhona namadodakazi akhe nabazukulu.
daughters are here and grandchildren.
Lapho hlelweni ubhaliwe ukuthi ukhona ozokhulumela abazukulu uIngwenya sesishiyela kuyena.
And someone that will speak on behalf of the grandchildren, Ingwenya.
Hi, my name is Esihle and I am one of the grandchildren.
Mina ngomunye wabazukulu.
Our grandpa was always happy. We never saw him sad.
Umkhulu wethu ubejabula njalo. Bekungekho isikhathi lapho sibona ekhala.
He was always positive.
Njalo ebona okuhle.
He worked hard for his loved ones and was grateful for everything he had.
Wasebenzela kakhulu abathandayo futhi ebonge konke abenakho.
He would tell us stories about him growing up.
Esijeni indaba lapho esakhula.
He would come watch our plays at school and he would spoil us.
Befika esikoleni ezobona imidlalo yethu futhi njalo esithengele izinto ezinhle.
My grandpa was a very wise man. You could learn a lot from him.
Umkhulu ube umuntu obe wazi okuningi futhi bekuningi besikwazi ukufunda kuyena.
It's hard to get used to the fact that he's no longer with us, but we must be joyful because he always gave us joy.
Kunzima ucabanga ukuthi akasekho kodwa fanele sijabule ngoba sazi ukuthi njalo yena ubenokujabula.
You would always feel good energy around him.
Jalo bekwenzeka izinto ezinhle uma ekhona umkhulu.
May his soul rest in peace. He will be remembered and loved.
Umphefumulo wakhe mawube noNkulunkulu futhi besimthanda.
Thank you.
Siyabonga.
Siyabonga emndenini kaBaba Mahlasi.
Thank you very much to the family of Baba Sibisi.
Njengoba eyindodana yakhe uthi kube buhlungu, kubuhlungu namanje.
As his son said, it was painful and it still is painful.
Kodwa uNkulunkulu ukhona.
But God is alive.
Besocela ke ibandla lonke licule iculo le u guide me O thou great Jehovah.
May the congregation sing together.
Ibandla mengicela lisukume sizosiculela leli culo lena.
Please get up as we sing guide me O thou great Jehovah.
No aunty abangasilekelela lapha ukuze sikwazi ukucula lapha.
And we'll have please if some of the aunties can help us. Lead us in the singing.
My head.
Sikhathi ngoba sekubonakala ukuthi ithuba lethu selihambile.
As we see that the opportunity is passed on,
kushuthi ke nathi ngoba silapha siphethe uhlelo siyalawulwa abadala bethu.
And we, as we are directing the program, we are also guided by our elders.
Ngakho siyacela nje ngokuthobelana nebandla lonke ukuthi sicela ikhwaya kwasiza abantu. Emva kwekhwaya kwasiza abantu sekuzoba ubaba ozosiphathela inkonzo.
We will ask the kwasiza abantu choir to come forward and sing, and then our father take the word for us.
Sasicela ikhwaya kwasiza abantu.
Singakhohlwa kanjani? Singakhohlwa kanjani? Baba omdala. Singakhohlwa kanjani ukuthi wasebenza, waphinda wahlala nomkhulu kwaze kwaba kuyaphela? Singakhohlwa kanjani ukuthi emva kokuhamba kwakhe emhlabeni, njengenkosana, wangena khaxa ecathulweni zakhe, waqhubeka lapha agcina khona? Singakhohlwa kanjani ukuthi wasebenza, wawukhulisa umsebenzi wasechibini, waqhubekela entokozweni, awagcina lapho, waze wafuna amathuba amasha omsebenzi ebhamshela? Singakhohlwa kanjani ukuthi kuyo yonke le minyaka uvikele isithunzi nefa lomndeni ngisho ekufeni imbala? Singakhohlwa kanjani? Singakhohlwa kanjani? Singakhohlwa kanjani ukuthi sikhula, ichibini yazi yakhathala yithi, singayinike thuba, sivakasha ngamaholidi siphindelela? Singakhohlwa kanjani ukuthi sasithi sesisindile esandleni esiqinile, kanti niyasifanela nje nabazali bethu? Singakhohlwa kanjani ukuthi kuyilapho phela wasifundisa khona umsebenzi wezandla, nokusebenza ngokusikhandla, owawukuthaka uphinde ukunandise ngokusikhipha usihambise ey'ndaweni zokujabula? Singakhohlwa kanjani ukuthi sasingena sesilandelana, sesikhasa ngamadolo, sesizomukela okuncane ngaphambi kokuba kuvulwe iy'kole? Singakhohlwa kanjani ukuthi nangamasonto uma ufikile emishini wawuhamba usunikeza omdala kuthina okuncane ukuthi ahlephulele nabanye? Singakhohlwa kanjani ukuthi wawuhamba sesizithulile ibiliboco emuva evenini owasiphathele zona? Singakhohlwa kanjani ukuthi injabulo nobumnandi bokugibela imoto entsha ceke okwakuhlale kungeyohlobo lwesuzu sayiqala ngawe? Singakhohlwa kanjani ukuthi sasithi sesigcwele evenini ukubamba amabreki erobothini sishushuluze siyoba inqwaba emsamo weveni usijiqeze kancane esibukweni uhleke? Singakhohlwa kanjani? Singakhohlwa kanjani? Singakhohlwa kanjani ukuthi zonke inqumo ey'nqala nanizithatha ndawonye nobaba? Ngisho segula wawuhlala eduze kwakhe esembhedeni nixoxe nivumelane? Singakhohlwa kanjani ukuthi ngenkathi ubaba ehlatshwa ukugula, nakukho konke ukugula kwakhe wayekhalela ehlombe lakho? Singakhohlwa kanjani ukuthi wawuhlala ungomunye wokuqala owayefika njalo uma ubaba engeniswa esibhedlela? Singakhohlwa kanjani ukuthi waba ngokugcina ukhishwa ngamanesi nodokotela ngenkathi usuphuma umphefumulo wakhe? Singakhohlwa kanjani ukuthi ngokuzwana kwenu nasifundisa ngothando lwezelamani nolomndeni? Singakhohlwa kanjani? Singakhohlwa kanjani? Singakhohlwa kanjani ukuthi sasihlale sinengxoxo mpikiswano ngezombusazwe nangezisematheni? Singakhohlwa kanjani ukuthi wawuyisusa ngombuzo wawulandela uhleko nokuphawula okujika eduze? Singakhohlwa kanjani la mazwi ayingasali enkulumweni yethu? Ngempela, hayi bo, usho nje fana kithi? Hayi, siyabonga-ke. Singakhohlwa kanjani? Singakhohlwa kanjani? Singakhohlwa kanjani ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani ezimweni zonke, ebunzimeni, ekuvivinyweni nasenjabulweni? Singakhohlwa kanjani ukuthi umunwe wawuhlala ukhombe wena njalo ukuthi uzivulele noma uzivalele ngomkhuleko uma sihlangene njengomndeni ekuphumuleni? Singakhohlwa kanjani ukhulu esezothi, Mozi, awungibongele mntanami? Singakhohlwa kanjani ukuthi wasifundisa ukuthi kuyini ukusebenzela abantu nomphakathi ngokuzinikela? Singakhohlwa kanjani ukuthi ube isibonelo somuntu osithobile ngamazwi nangezenzo zakho? Singakhohlwa kanjani uma usuzothi, zingane zami, kuyasiza ukuzehlisa kubantu, mina ngiye ngibone kungiphilisa futhi kunginika nokuthula enhliziyweni? Singakhohlwa kanjani ukuthi usifundise ngokuxolela noma engabe sihlukumezeke kangakanani? Singakhohlwa kanjani ukuthi uzoqhubeka usifundise ngokuthethelela ababulali bakho, iy'mpilo zethu zonke? Singakhohlwa kanjani? Singakhohlwa kanjani? Le nkondlo ibhalwe ngumeli iqiniso kaFano Sibisi, nayithulelwa nguPhakamani Mkhwanazi.
Siyabonga kakhulu kumeli qiniso Sibisi.
Thank you very much to Meli Qiniso Sibisi.
Inkondlo ibhalwe uye indodana kamphathi steshi ongasekho.
It's written by the son of the leader of the radio station that has also passed away.
sengikhumbula manje nje ukuthi ngabe ngenze iphutha ukuthi ngabongi kakhulu amalunga kamasibombane ukuthi akhona phakathi kwethu.
I would make a mistake if I would not thank all the members of Masibombane that are here with us.
Umasibombane abalaleli inhlangano yabalaleli be Radio Kwezi ibona engibona bakhona kakhulu nabo futhi namhlanje ngoba ubaba uSibisi ube ngusihlalo webhodi lomsakazo.
And many of the people here are part of that listeners club because Baba Sibisi was the chairman of the board.
Siyabonga kakhulu sengizocela ubaba ozosiphathela inkonzo. Oh, ngiyaxolisa. Kukhona ubaba osozwathini le item lokhisala. Ubaba osozwathini ozokhulumela umphathi wasozwathini ubaba uBindi Mande.
Baba Bindi Mande that will speak for the community of Ozwathini.
Besicela eze lapha ngaphambili ubaba uBindi Mande. Oh nangu khona. Siyabonga.
Sicela to come forward and
uzokhulumela umphathi wasozwathini ungomunye osomabhizimisi bangale ozwathini.
Yes, one of the businessmen in the Ozwathini area.
Ngicela ukubingelela bonke abantu abasendlini. Ngibingelele ibadla lakwasiza abantu. Ngibingelele umphakathi ofike lapha uzosiphelezela nathi abakwaSibisi.
Everyone present, everyone part of the congregation, and those that have come to be with us as we accompany our brother.
Uma kufika isikhathi esinjengalesi kuye kube nzima ukukhuluma kumuntu onjengomfowethu uMoses. UMoses unjengomfowethu kumina, unjengomfowethu kuthina sonke.
In a time like this, it's difficult to say something because he was a brother to me, brother to many of us.
Ngiyezwa abafowethu bakwasiza abanele mission abakwa King's Cliff ubabona ngathi njoba umfowethu Moses ehambile emhlabeni ngathi ibona bodwa bashayekile kanti akushayekile bona bonke bodwa sishayeke sonke ozwathini.
Those from KwaSizabantu mission, King's Cliff mission, it's as if maybe you feel that you are the only ones that feel the loss, but we also, we the people of the community, feel the loss.
Lapho ufika kuzuzise khona ubuhlungu obukhulu obuphindaphindiwe ukuthi isimo esinjengalesi asiqali ukwenzeka ekhathini eyiningi izimo enjengalezi ziyenzeka ngale ngakuthini.
And the painful thing is that this what happened is not the first time it happens in that area. It has happened a few times.
Ngingabala mhlawumbe ngaze ngifike esihlanwini abafowethu abanamabhizinisi abahamba njengomfowethu Mahlase.
I can count probably up to about 5 people that have passed away like our brother Sibisi.
Okubuhlungu kakhulu futhi ukuthi njengoba sonke sizama ukuyiphilisa ngendlela esiyiphilisa ngayo asiphumule asihlezi kamnandi sihlalele ovalweni.
And as we try and do different things so that we can prosper in our lives, we also live in fear.
Ngoba njengoba khamba umfowethu Mahlase njena asazi ukuthi ubani olandelayo.
As our brother species passed away, we don't know who will be the next one.
UMahlase ngithi umfowethu njena ingoba sikhulele phambi kwakhe umfowethu omdala kuthina noma engamdala kakhulu kodwa simhlonipha kakhulu.
He is a brother to us. He grew up with us even though he was older than us, so we would see him as an older brother.
UMahlase sisungule naye enye inhlangano yethu eBhamshele okuthiwa Ozwathini Cooperative.
We have a cooperative, Bamshela, that we started together, Ozwathini Cooperative.
Sahlala naye kuthe makufika la kudingeka khona ukukhethwa ikhundla. UMahlase ngendlela esimhlonipha ngayo nendlela othembeke ngayo sambeka kwa uyena sikhwama wethu.
And we now had to elect different positions and we made him the treasurer.
Ngicabanga ukuthi amukho owakwaphikisa ukuthi imali zethu mayihlezi kumahlathi ihlezi esandleni esifanelekile.
And I don't think anyone can say that if our monies are with him that they were not in a safer place.
Uhambe kohamba yawa inhlangano yethu.
And as time went on, our company or our organization fell.
Salme sihlangana sibuza ukuthi kuzokwenziwa kanjani ngoba sasisixilile ikweletini kakhulu.
And we were in debt and we said, what will we do?
Kwaqhamuka enye member yathi asiceleni umahlase kube yena osiphathela i-co-op yethu khona sizokhokhela ikweleti kungaze kufike la sidliwa khona ngoba sosala singenaludo.
And they said, one of the members said, why don't we go to our brother Specie and ask him to assist us now because we will end up with nothing.
Akaza pendule wakwemukela lokho wasikhokhela ikweleti saqeda lapho kwasetshenzwa wasebenza kwaze kwafika lesikhathini aze adecide ngasuthi usiyashiya manje enhlanganweni lapha kwangena undodana wakhe unkosi sihlezi naye njengamanje nanje.
And he helped us and he paid all our debt until the time came where he said, well, I'm going to resign now, and his son Gosi took his position and joined inside with that company.
And
when we heard that he had been injured, we said, it can't be. There is no person who he has done evil to.
To the
Specie family, know this, that you are not alone. We all feel this, the pain and the sorrow. We learned so much from Mrs. Specie. Even in this time, when he was in hospital, she did not leave his side. And you know, in times like this, there are maybe some that even just come to the event because they want to make sure that the person has really passed away.
And
I believe that when you maybe come and want to steal oranges from a tree, you don't come with the axe to chop down the tree. You just steal off the oranges, even though it is unlawful. But you leave the tree there so that it can, so that new oranges can come and you have another opportunity later. We as a community of Bamshela and Oswatini, we see that his son Gosi has got big shoes to fill, but we feel that he is capable. We see that he also has a big family, a family that seems to be one, where they can continue in this good work which the father did. Go well, my brother, I say.
Siyabonga kakhulu kubaba uGcwensa.
Thank you very much to the Baba.
Ngawo wonke amazwi akhulumile ngoba bebephila besebenza naye kumabhizimisi ubaba uSpice.
Thank you for the words because they live together and did business together.
Siyabonga sesicela ukushiyela kubaba.
Leave over to the servant of the Lord.